Baphila wabantu
Baphila wabantu Abajala besibusa Abafika lapha bazosibona Ithina labo
Lalelani nonke
Lalelani nonke
Baphila wabantu
Baphila wabantu Abahlala besibuza Abafika lapha bazosibona Ithina labo
Lalelani nonke
Lalelani nonke
Ithina labo
Umfo kanzima
Uhanzima
Umfo
kamshengu
Ithina labe Sicela ukungena Sicela ukungena endlini enkulu
Yethina labo
umfokanzi umfokamshe Yethina labo sicela ukungena sicela ukungena endlini enkulu
asambini
bafana siyocela masiwo kwaZulu
asambini
khona sizothola ukulunga siyakulekela Hey, Jesus somamba singakanani singangenzo yenyoni
asambini
bafana siyocela masiko kwaZulu
asambini
khona sizothola ukulungelwa siyakulindela Isisu somama singakanani singangenzo yenyoni
Baphila
wabantu abahlala besibuza abafika lapha bazosibona Ithina labo
Lalelani nonke
Lalelani nonke
Ithina labo
Umfo kanzima Umfo kamshe Ithina labo Sicela ukungena endlini enkulu
Asambini
Bafana siyocela masiko kwaZulu
Asambini
Khona sizothola ukulungelwa Siyakulekela Jesus somamba singakanani singangenzo yenyoni
Ayi
Umnandi vela kithi mnambithi